Kids.
Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntiryahinduka mpaka risohoye. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ibyo wavuze mpaka bisohoye. Tugusaba twicishije bugufi, tukicara turinze ibisubizo. Bamwe muri twe bagacika intege, ariko icyo nzi nukusubiriza igihe. Tugusaba twicishije bugufi, tukicara turinze ibisubizo. Bamwe muri twe bagacika intege, ariko icyo nzi nukusubiriza igihe. Nibutse ibya Mose, nibuka ibya Aburahamu. Iyo nibutse ibya Ana, warabivuze kandi warabikoze. Iyo nibutse ibya Mose, nibuka ibya Aburahamu. Iyo nibutse ibya Ana, warabivuze kandi warabikoze. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntiryahinduka mpaka risohoye. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ibyo wavuze mpaka bisohoye. Sinigeze nshidikanya isezerano ryawe, ikindi nzi yuko ndiho kubw'impuhwe zawe. Icyakora nzi yuko utava ku ijambo ryawe, ibyo wavuze mpaka bisohoye. Sinigeze nshidikanya isezerano ryawe, ikindi nzi yuko ndiho kubw'impuhwe zawe. Icyakora nzi yuko utava ku ijambo ryawe, ibyo wavuze mpaka bisohoye. Gideyoni aja ku rugamba n'Abamidiyani, wamusezeranyije imbaraga z'ubutsinzi. Isezerano wasigiye abigishwa bawe, ry'Umwuka Wera warahohereje. Gideyoni aja ku rugamba n'Abamidiyani, wamusezeranyije imbaraga z'ubutsinzi. Isezerano wasigiye abigishwa bawe, ry'Umwuka Wera warahohereje. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntiryahinduka mpaka risohoye. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka, ntabwo rihinduka. Isezerano ryawe ntabwo rihinduka, ibyo wavuze mpaka bisohoye.
Oh yeah, yeah.